Amazima mukama mulungi, talemererwa mbeera wano ku nsi, era tumusabe na luno olunaku alulungamye. Tusaba tukole by'obuyagala, tuleme kuduma na byansi mukama, olwaleero lwazaalidde omwana eyanunula amawanga go. Tuyimbe ku maloboozi agekkowa, mu bifuga ebikutenda mukama, era tukusaba n'omwaka omuggya ogwa mirembe. Christ the healer, healer, the savior, savior, the faithful son of God, set my life, oh hey, hey, hey. Lelolo yazaliwa, obulamu bwange butebenkere. Was born for you and me. Sinza nange, yimba. Lelo Christmas, lelo Christmas. Jesus Christ was born today. Sing again, lelo Christmas.
Oh, no, no, no.